you and I went up at the baraka, eh. I needed somebody to hold my hand, my hand. Be like we na pata mashaka. Alimbaya ni nata pata pa baby. Tule ya patu takuwa milele. Be like we dele nasaka. Tonyo machaka. Nani kikosa na shukuru to. Sina araka. Najwa nta pata. Nili kupata mfumilivu baby. This kind of love I've never seen before. Unanipenda na kupenda tuapendana mpaka kifu. Baby, chini hapa nawe sina majuto. Miaka yote nenda rudi penzi langu kwa kulipo. Baby,
Nikona meditating, meditation. Ghetto nikona skating, naifinya. Kime kime silent, no question. Nikama mapala chichi, naiminya. Kitoto cha low budget, plati number E. Sina kitu na ni peti peti namna E. Nimepata kidogo nyoke kwenye number E. Number 8 unazigo kama number E. Ukini acha na batiswa na okoka. Nacheka kimoyo moyo na okopa.
Ukini acha na batiswa na okoka. Nacheka kimoyo moyo na okopa.
Ukini acha na batiswa na okoka. Nacheka kimoyo moyo na okopa.
Ukini acha na batiswa na okoka. Nacheka kimoyo moyo na okopa.
Yeah, yeah, okay.
Nasaka, tonyo machaka. Nani kikosa na shukuru to. Sina araka, najwa ntapata. Nili kupata mfumilivu, baby. This kind of love I've never seen before. Unanipenda na kupenda, tuapendana mpaka kifu. Baby, chini hapa nawe sina majuto. Miaka yote nenda rudi penzi langu kwa kuli.